waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali waxaa aad adduunka hadda isha loogu hayaa nooca cusub ee covid 19-ka ayaa la sheegay in laga helay koonfurta africa ee la yiraahdo omicrom haddaba muxuu yahay warbixin gaaban oon ka diyaarinayna waata saynis yahanada ayaa aaminsan in nooca covid 19-ka ee omicron loo bixiyey uu ka faafid badan yahay noocii delta laakiin bukaanada uu ku dhacay omicron ayaa muujiyey calaamado xanuunka ah oo sahlan sida daal jirka ah omicron 86 jeer ayuu isbedbedelaa ama waxa mutationka loo yaqaano halka delta 15 jeer uu isbedelay wuxuuna ku dhacay dad labada tallaal qaatay iyadoo khubaradu ay hadda tartan adag ugu jiraan siday ku ogaan lahaayeen khatarta uu noocani keeni karo coronavirusku wuxuu saynisyahanada mashquuliyey muddo hadda ka badan 2 sano gudaha xarun shaybaar oo aad loo ilaaliyo ayay saynisistayaasha ku takhasusay barashada caabuqu waxay caabuq ka abuurayaan dheecaan dadka laga soo qaaday waxayna heleen noocyada alfa beta delta iyo kuwo badan oo kale toddobaadkanna saynisistayaal reer sydney ah ayaa bilaabay inay abuuraan nooca viruskan ama caabuqan ee omicron iyagoo quudinaya markaasi caabuqa dr anu agawal waa nin ama saynisista ku takhasusay caabuqyada kana tirsan macadka kirby waxaana uu sharaxayaa sida caabuqa ay u quudiyaan
basically we're feeding ourselves with this special broth that we have and that
waxaan quudinaa unugyadeena waxaana ku quudinaa maraq gaar ah annagoo rajaynaynaa inuu koro caabuqu markaasna hawsha sidaas ayay u bilaabanaysaa ayuu yiri waa nidaam aad u gaabisa oo waqti badan qaata laakiin saynisistayaasha ayaa rajaynaya in omicronku kobco taas oo ka caawinaysa inay fahmaan sida uu u dhaqmayo caabuqani saynisistayaasha macadka kirby ee jaamacadda new south wales ayaa daraastay 14 nooc oo covid 19 ah intii lagu jiray faafka covid 19 waxayna rajaynayaan in 2 toddobaad gudahood ay abuuraan omicron ku filan si ay u ogaadaan halka uu kaga jiro noocyada kala duwan ee covid 19-ka iyo khatartiisu inta ay la-eg tahay professor stud turville oo ku takhasusay isaguna caabuqyada kana tirsan macadka kirby ayaa sheegay in tan kaloo muhiimka ahi ay tahay inay awoodi karaan inay ogaadaan in difaaca unugyada jirka ee tallaalku sameeyey ay joojin karaan omicron iyo in kale
so whether it be a booster or whether it be a double dose vaccination
ama ha noqoto tallaalka saddexaad ee buusterka la yiraahdo ama 2 tallaal ee dadku hore u qaateen haddii aan caddayn karno in unugyada difaaca ee tallaalku ay weli joogaan oo ay iska celinayaan iskana difaacayaan caabuqa waxay noqon lahayd warkii ugu fiicnaa ee aanu doonaynay inaan maqalno ayuu yiri weli wax badan lagama oga omicronka sababtoo ah ururka caafimaadka adduunka ee w h o weli kuma ay dhawaaqin inuu yahay nooc caabuqa oo dad badan ku faafi kara ama adduunka intiisa badan gaari kara laakiin hadduu sidaas noqdo qaar ka mida saynisistayaasha sida rob grenville oo ka tirsan hay-adda sayniska ee dalkan australia ee c s i r o loo yaqaano ayaa rajo fiican ka muujinaya in tirada dadka tallaalan oo sii badanaya ay ugu dambeynta ka takhallusi doonto faafka covid 19-ka
if it'll dominate it's going to run over the next 9 months like delta has and then we'll start to see it peter out
hadii uu omicron ku noqdo kan suuqa haysta ama dadka dad badan ku dhaca wuxuu soconayaa 9 bilood ee soo socda sida kii deltaha oo kale kadibna waxaan arkaynaa isagoo sii dhamaaday haddii nooc kale uusan soo bixinna waxaanu bilaabaynaa inaan dhahno faafkii covid 19-ku waa u dhammaaday ama waa na daayey waa saadaalin ah mugdiga iftiin baa ka dambeeya marka la gaaro sebteembar sanadka soo socda laakiin wax walba waxay ku xiran yihiin inta dad ee caalamka oo dhan iska tallaashay macluumaad dheeraada oo ku saabsan arrimaha caafimaadka iyo taageerada dadka loo fidiyo ee ku aadan arrimaha COVID-19-ka oo luqadaada booqo sbs.com.au/coronavirus.
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10-ka fiidnimo, ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app. booqo sbs.com.au/somali.